Toboza lapho emaqhosheni mpemba ngizwa kahle ukhuphuke kanjalo mathintani lapho kwikostina wena ndikulande khona le kwamaphumulo ukhona ukhathazwa emabhesini umfoka amanhlani ndimlanda khona le emsikisini khuphuka wena wengubengwe unyawo phezulu mani xelela uvika indlala uba ndiyenza kanje le nto xa sendigqokile.
Get to a woman.